antena se ka o ka jɛmukan di aw ma o kosɔn an bena ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi.
Ni jɛmukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dɔnko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni ye jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni min tali kɛ anw danbe ye ka.
Yo, farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli ani tanuni a b'aw ye an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la farafinafoli jɛmukan a sigira nin wagatinin na aw tulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Dembele kabi Washington DC. Balimaw an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Farafinafoli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la segi bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direkti la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ i bɛ se ka na FM kan Bamako o ye 102 FM, Gao o ye 106.1 FM, Tombouctou o 90.3 FM. O ta bannen balimaw an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan o www.voabambara.com. Balimaw jɛmukan a sigira nin wagatinin na aw tulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dembele kabi Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo o bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la n'u b'a fɔ ma ko an ka yan bila. Ale de y'an ka invité ye bi ani a ka manager ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fɛnɛ na an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma mun ye Dr Kev ani Basbi ani Madol. Wulasa an balimaw yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi ni Dr Kev ale ka foli sa o fɔ mun ma ko sanu negeni lega let's go song from MALI Mali oni ba lega.
Bajira, I b'a dɔn min bɛ yen bi, Modibo Dembele Amérique, Modibo de ko k'ale tun y'a kanu, ɲinan k'e bila ka taa Magan, yala hakilila jumɛn b'e la Maganda ko in de la de, n ka cɛ. Jamana, what was Jamana?
Globila.
It's Karupena and Karupena. What Warala? What was the Kasawa Kanale Kalangana? Uga Maganda. I'm Mandi a fat man. Panapasa Maga. Okay. What is the Chenanaya for you? Nintara. A top of the top of it. This is a very good thing. What is my landing pair for you? I'm a Kanishi. Otomano Pope. Made a fra. Obin Dimi. No Dimula. Halting than Yagasro. Never the American Magani Magandai.
Ndrege. Maganda way by Jana.
Me a quay. Seven yak quay. Not for a woman like a guitar.
Bajana give me again a pa.
Make a big pa.
Bajana guitar at this.
It's a seven. Ni ko ni pa pa na kala na la bela ko ta ni ma bla am ko ya de
ni a fa me nyu bla
o
me bajara o million yungu ku ya me ke se to ka nyu mana ke se to ka na de ku bi fe ka to ka do de fo u bi se ka mi bam
aha to ka
awo
u de bo de no fa
awo ti ka to ka do fo mi ku ya me ke se to ka la ku jum pa se ki trege shigo ni magaye shigo bi franci
Chico
be France. Chico be France. Because Chico go budget of the France la kujum. Chica tao.
Eh, ni waga. Chico ni waga.
Chica France rode for toga.
After me a fois, then a
fois.
From Saturday, then I just begin to go in a bala. After me a fois, then a fois. After that, then a lava cafe.
Ah,
after the cafe, a lava cafe. After me a fois, then a fois. After the cafe, a lava cafe. Let me come Saturday, then a.
Ah,
Bajra. Bajra. Bajra is a dog. Anga fuli ani tanuni abawi amana soroyoro fenfula frafina fuli. Ni ame mbekuma ode. Ode la anga fuli be anga tonye mgobaya. Musa al-Fatra wile kabisemu. Ni ale anga fans club mbe malila anga fuli baye. Abdul Salam Maiga kabina Nashville anga fuli ba lefene. Ibrahim Keita alesigile mbe ni mwatini na ya Washington DC amba lefene fu. Anga fuli be John Fene ni mwatila. Anga foli be nene bachili alesigilimbe sikaso amba fokusebe kosebe ani anereka invite special ni oye bajara ya donlimbe ko anga yambla ni aka manager ni oye bwa tunkara ulule anga bi invite anga foli buye kosebe kosebe malma o frafine foli jaro foli dumaye ama tegadi ni watina babsi ture alika foli sa ufomo ko furu let's go song from MALI Mali let's go lega We'll be right back.